kekana zezana tase sembera omutima ngutwale nesiga sikuleka nchimanyi olumizidwa banji bakuzanyisiza bambi nasiga nguwadde byango twale nebawoza byange bisuleyo kubyoyise mu bambi nkukagaze ndyanti nkwagala bino bivudde ku mutima
to be with you forever. Stay.